amazambiri.com. Super vibes.
Ndiri ndi nkawa abale wakosa kundi pawa tupilanga libudwala ndi nkawa nakotsatsa ndi mantha ndi tawa ngale ndi kujaza ndiri ndi nkawa koma ndiyana sandi tawa. Amari ndi fema kape koma si fema kape. Amari ndi fema soba koma si fema soba. Amari ndi fembuzi koma si fembuzi. Ingode kani yongwe ndi kupanga ndi kuchitsiwa. Yawawa kulitsegera mwai. Yawawa kumanena mabota pali kuse. Yawawa kulipela tsogolo ife. Yawawa Savrika fwa jaine, tiriza was a choke fwa jaine, tubila what is a wedega fwa jaine, tuinija wiki sanyanyaga fwa jaine, mamazia was a ruba fwa jaine, he would they can do a fan as a city wide. Amari ndi fema kape, koma si fema kape. Amari ndi fema soba, koma si fema soba. Amari ndi fembuzi, koma si fembuzi. Ingode kani yongwe ndi kupanga ndi kuchitsiwa. Yawawa kulitsegera mwai. Yawawa kumanena mabota pali kuse. Yawawa kulipela tsogolo ife. Yawawa
www.amadzambiri.com.